otutte nnyo budde mwana wa mama okuzuula omulungi atyo otutte nnyo budde mwana wa mama okuzuula omulungi atyo webale 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 gano matiribo nagolonze webale 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 walonze nnyo
oba wa muzudde otyono omulankutidde mwenye yeriso
mwana wa mama olonze oliko eriiso erikira kamera abakusookayo okulonda bukyabe wano bakubiza luga ono gw'olonze ya rabbi buli ali wano yamutidde dda okiwadde muno budde n'ofuna tabamanyi ndabika omwana w'omukazi woowe ono si muntu ndabirwa musa bwabulese n'ewumba akati bakono kaali kanjawulo walonze masafu
amatiribona ondese kinyegenyege
amata gekenya
muzigo gw'enkole kikyuzitwa nkoko
webale 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 gano matiribona golonze webale 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 walonze nnyo
ayivani puro siku kino kidongo kyokubi
kino kyokoze matendo mwana gwe abaali mwanda bateke banazaako era okugjako kukonkona emimiro n'ekyokubiri okubagana obwama nze mbadde nnyo mikolo naye ndudde okulaba ogulinga guno ono guliko abayivu ono semikolo nnyo tekulifujju gwaleese abanene sigamba babode tegeeza basente ono gwofunye ya rabbi o matiribona merere oba woteekako kakiiko kakola byakikugu byereere nalongalonata balungi temubba wa mukolo gw'abaana bano baakoze omukolo gw'endifanyumya guliko ebibente n'ebyokulya nengera empombo we ziyitingana
gufaananyeko embaga yekaana
ekkanzu y'omukogomesi ya maama bano abagagga baakola ssente webale 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 gano matiribona g'olonze walonze nnyo walonze nnyo birungo byalimu akira kacumbaali supalukoni kawowo kankeje kabeere mulogo nga yajja na meeri talisobola kwabuluza laava eno era mbagamba nti abatabaagala bamyuse n'amaaso bali mbufofofo banoonya na ssente kulumba basawo bafuwe n'emmini bamala byambulago bannaffe bijja kubaddira gye banaakomya obusungu n'okkolima mujja bakuula muwa n'ebiwoowoolo webale 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 gano matiribona g'olonze walonze nnyo walonze nnyo
kale